Isihlabelelo sesihlabelelo 1 verse 1. Isihlabelelo sesihlabelelo esingesika Solomoni
verse 2. Makangange ngokwanga komlomo wakhe ngokuba uthando lwakho lumnandi kunewayini.
Verse 3. Amafutha akho anephunga limnandi, igama lakho linjengamafutha athululiweyo, ngalokho izintombi ziyakuthanda. Verse 4. Ngidonse emva kwakho sigijime, inkosi singenisile emakamereni ayo, siyakujabula sithokoze ngawe, sikhulume ngothando lwakho kunewayini. Kufanele ukuba bakuthande. Verse 5. Ngimnyama, kepha ngimuhle, madodakazi aseJerusalema, njengamatenda kwaKedari, njengezilenge zikaSolomoni. Verse 6. Ningangibuki ukuthi ngimnyamana, ukuba ilanga lingifusile, amadodana kamame angifutha angenza umlindi izivini, kepha isivini singesami angisilindanga. Verse 7. Ngitshele wena othandwa ngumphefumulo wami ukuthi waluselaphi, uphumuzaphi umhlambi emini, ngokuba yini ukuba ngibe njengowesifazane odukileyo ngasemihlambini yabangane bakho na? Verse 8. Uma ungakwazi, wena muhlekazi phakathi kwabesifazane, phuma uhambe inyathelweni zomhlambi, walusa amazinyane akho ngasematendeni abelusi. Verse 9. Ngikufanisa nehashi lensikazi lezinqola zikaFaro, sithandwa sami. Verse 10. Izihlathi zakho zinhle kangakanani, zinezintambo zobuhlalu, nentamo yakho ineminaka. Verse 11. Siyakukwenzela izintambo zobuhlalu begolide namaqhosha esiliva. Verse 12. Inkosi sahlezi ngasetafuleni layo, inadi lami lathaphuka iphunga lalo. Verse 13. Othandiwayo wami ungumshuqulo wemure kimi, olele phakathi kwamabele ami. Verse 14. Othandiwe wami uyihlukuzo lezimbali zehena ezivinini zase-Enigedi. Verse 15. Bheka, umuhle sithandwa sami. Bheka, umuhle, unamehlo amajuba. Verse 16. Bheka, umuhle othandiweyo wami. Yebo, umnandi, nesilili sethu silhlaza. Verse 17. Imishayo yendlu yethu imsedari, nemichadi imisayepuresi. Isihlabelelo sezihlabelelo 2 verse 1. Ngiyintebe yaseSharoni, nomduze wezigodi. Verse 2. Njengomduze phakathi kwameva, sinjalo isithandwa sami phakathi kwezintombi. Verse 3. Njengomapula phakathi kwemithi nasehlathini, unjalo thandwe wami phakathi kwamadodana. Ngahlala phansi emthunzini wakhe ngokwenama okukhulu, nesithelo sakhe sesimnandi emlonyeni wami. Verse 4. Ungenisile endlini yewayini, nebhanela lakhe phezu kwami liluthando. Verse 5. Ngiphaseni ngezigaxa zezithelo zomvini ezomleyo, ngihlumelele ngama-aphula, ngokuba ngiyafa uthando. Verse 6. Isandla sakhe sokhohlo siphansi kwekhanda lami, nesokunene siyangigona. Verse 7. Ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema ngezinsephe nangezindluzelakazi zasendle, ukuba ningalunyakazisi, ningaluvusi uthando lungakavumi.
Verse 8. Nanto izwi lothandiweyo wami, bheka uyeza eqa ezintabeni, etshekula emagqumeni. Verse 9. Othandiweyo wami unjengensephe noma njengesichumu sedluzele, bheka umi emva kodonga lwakwethu, uyalunguza emafasteleni, ubonakala ngaseheleni.
Verse 10. Othandiweyo wami wakhuluma wathi kimi, vuka sithandwa sami, muhlekazi wami, woza sihambe. Verse 11. Ngokuba bheka ubusika budlulile, imvula isiphelile yamuka. Verse 12. Izimbali ziyabonakala emhlabeni, nesikhathi sokuthena imivini sesondele nezwi lehophe liyezwakala ezweni lakithi. Verse 13. Umkhiwane uthela amakhiwane awo alihlaza, imivini inezimbali ithaphuka iphunga layo. Vuka sithandwa sami, muhlekazi wami, woza sihambe.
Verse 14. Juba lami elisemfantwini yamadwala nasekusithekeni kweziwa, mangibone ubuso bakho ngizwe izwi lakho, ngokuba izwi lakho limnandi nobuso bakho buhle.
Verse 15. Sibambeleni izimpungushe, izimpungushe ezincane ezichitha izivini ngokuba izivini zethu zinezimbali. Verse 16. Othandwe wami ungowami, mina ngingowakhe, uyalusa phakathi kweminduze.
Verse 17. Kuze kuphole ilanga namathunzi abaleke, mawube njengensephe wena othandwe wami, nanjengesixhumu sedluzele ezintabeni eziqhekezekileyo.
Isihlabelelo sesihlabelelo 3 verse 1. Ebusuku embhedeni wami ngamfuna othandwa ngumphefumulo wami, ngamfuna kepha angimtholanga. Verse 2. Ngiyavuka ngihamba hambe emizini eyidaladini nasesigcawini, ngiyakufuna othandwa ngumphefumulo wami, ngamfuna kepha angimtholanga. Verse 3. Abalindi bangifumana behamba hamba emzini, nimbonile othandwa umphefumulo wami na? Verse 4. Ngangidlule kancane nje kubo ngase ngimthola othandwa umphefumulo wami, ngambamba ngivumanga ukuba ahambe ngaze ngamngenisa endlini kamame nasekameleni lwangikhulisayo. Verse 5. Ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema ngezinsephe nangezidluzelakazi zasendle ukuba ningalunyakazisi, ningaluvusi uthando lungakavumi. Verse 6. Ngubani owenyuka ehlane njengezinsika zomusi eqhole ngemure nangenhlaka nangawo wonke amakha omthengi na? Verse 7. Bheka luhlaka lukaSolomon, amaqhawe ngamashumi ayisithupha alizungezile emaqhaweni akwa-Israyeli. Verse 8. Onke aphethe inkemba afundile ukulwa, ilona lo muntu unenkemba yakhe okhaleni lwakhe ngokwesaba ebusuku. Verse 9. Inkosi uSolomon izenzele uhlaka ngemithi yaseLibanoni. Verse 10. Iyenza izinsika zalo ngesiliva nephansi lalo ngegolide nesihlalo salo ngokubende, ukuphakathi kwalo kugandanywe ngothando lwamadodakazi aseJerusalema. Verse 11. Phumani namadodakazi aseJerusalema nibone inkosi uSolomon inomqhele yawuqheliswa ngunina ngosuku lokugcagca kwayo nangomhla wokuthokoza kwenhliziyo yayo. Isihlabelelo sesihlabelelo 4 verse 1. Bheka umuhle sithando sami, bheka umuhle, unamehla amajube emva kwemvakazi yakho, iy'nwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi owehla entabeni yakwaGiliyadi. Verse 2. Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi ezisanda kugundwa, ezikhuphuka zigeziwe zinamawele zonke, kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo. Verse 3. Izindebe zakho zinjengomucu obomvu, umlomo wakho muhle, izidlathi zakho zinjengengxenye yepomegranati emva kwemvakazi yakho. Verse 4. Intamo yakho injengombhoshongo kaDavide owakhiwe ngemhlobiso okuphanyiwe kuwo amahawu ayinkulungwane onke izihlangu zamaqhawe.
Verse 5. Amabele akho amabili anjengesixhumu ezimbili ezingamawele ensephe ezidla phakathi kweminduze.
Verse 6. Lize liphole ilanga namathunzi abaleke, ngiyakuya entabeni yemure nasegqumeni lenhlaka. Verse 7. Umuhle wonke sithandwa sami, akukho sisihla kuwe. Verse 8. Woza umuke uname eLibanoni makoti wami, umuke nami eLibanoni, wehle esiqongweni sase-Amana, nasesiqongweni sase-Seniri, nasehemoni, simuke emumeni eyingunyama nasezitabeni zizingwe.
Verse 9. Ungaphucile inhliziyo yami. Dadewethu makoti wami, ungaphucile inhliziyo yami ngelinye lamehlo akho ngomgeqo munye wentamo yakho.
Verse 10. Lumnandi kangakanani uthando lwakho dadewethu makoti wami. Luhle kangakanani uthando lwakho kunewayini. Nephunga lamafutha akho kunamakha wonke. Verse 11. Izindebe zakho makoti wami ziyaconsa inyosi. Uju nobisi kukhona phansi kolimi lwakho. Nephunga lezambatho zakho linjengephunga laselebanoni. Verse 12. Uyinsimu ehluthelelweyo dadewethu makoti wami. Umthombo ohluthulelweyo nesiphethu esibekwe uphawu. Verse 13. Amahlumela akho ayihlathi lamapomegranate anezithelo ezinqabileyo iyena kanye nenadi.
Verse 14. Inadi nesafroni nomhlanga nokinamona kanye nemithi yonke enhlaka nemure nomhlaba na wonke amakha amahle.
Verse 15. Siphethu sensimu umthombo amanzi aphilayo sifufula saselibanoni. Verse 16. Vuka moya senyakatho uze wena ningizimu uphephethe ensimini yami kuzamakha ayo athaphuke othandwe wami makangene ensimini yakhe adle izithelo zayo ezinqabileyo. Isihlabelelo sezihlabelelo 5 verse 1. Sengingenile ensimini yami dadewethu makoti wami. Ngiyabutha imure lami, namakha ami ngiyadla, amakhekheba ami, kanye nezinyosi zami. Ngiyaphuza iwayini lami, kanye nobisi lwami, idlani bangane bamphuze, nisuthe ngothando. Verse 2. Bengilele kepha inhliziyo yami ibiphapheme, kuyizwi lothandiwe wami elingqongqoza lithi, ngivulele dadewethu sithandwa sami, thuba lami, opheleleyo wami ngokuba ikhanda lami ligcwele amazolo nesihluthu sami amaconsi asebusuku.
Verse 3. Ngikhumulile isambatho sami, ngingasifaka kanjani? Ngigezile izinyawo zami, ngingazingcoliselani na?
Verse 4. Othandiwe wayesengenisa isandla sakhe embotsheni, izibili zami zamhawukela. Verse 5. Ngavuka ukumvulela othandiwe wami, izandla zami zaconsa imure, neminwe yami imure elimanzi phezu kwezimbambo zesihluthulelo.
Verse 6. Ngamvulela-ke othandiweyo wami, kepha othandiweyo wami ubephendukile wamuka, umphefumulo wami wawuphela ngokukhuluma kwakhe. Ngamfuna kepha angamthola, ngambiza kodwa akaphendula.
Verse 7. Abalindi bangifumana, behamba-hamba emzini, bangishaya bangilimaza, abalindi bezingange bangaphuca imvakazi yami. Verse 8. Ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema, uma nifumana othandiwe wami ukuba nimtshele ukuthi ngiyafa uthando. Verse 9. Othandiwe wakho udlula ngani omunye, wena muhlekazi phakathi kwabesifazane na? Othandiwe wakho udlula kuphi omunye ukuba usifungise kanjalo na? Verse 10. Othandiwe wami uyakhazimula ngobumhlophe, ubomvu, uyabonakala phakathi kwezigidi. Verse 11. Ikhanda lakhe ligolide elihle licwengekileyo, isihluthu sakhe sinententezo, simnyama njengegwababa. Verse 12. Amehlo akhe njengamajuba ngasemfuleni yamanzi, ageziwe ngobisi ehlezi ngasemfudlaneni egcweleyo. Verse 13. Izihlathi zakhe ziyizindima zamakha ezithaphuka iphunga, nezindebe zakhe ziyiminduze econsa imure elimanzi. Verse 14. Izingalo zakhe ziyizindilinga zegolide okufake kuzwe amakrisolite, isidumu sakhe sinjengokwenziwa ngophondo lwendlovu sembesiwe ngamasafire. Verse 15. imlenze yakhe izinsika zentshe elimhlophe ezisekelwe ezinyaweni zegolide elihle. Ubukeka kwakhe kunjengelibanoni, kukhethekile njengemsedari. Verse 16. Umlomo wakhe umnandi uyancaneleka wonke. Yilowo ongothandiweyo wami, yilowo ongumngani wami, nina madodakazi aseJerusalema. Isihlabelelo sezihlabelelo 6 verse 1. Othandwe wakho uyephi? Wena muhlekazi phakathi kwabesifazane, ushone epho othandwe wakho ukuba simfune kanye nawe na. Verse 2. Othandwe wami wehlele ensimini yakhe ezindimeni zamakha ukuba aluse ensimini akhe iminduze. Verse 3. Mina ngingothandwe wami, nothandwe wami ungowami. Lapho alusa phakathi kweminduze.
Verse 4. Umuhle sithandwa sami njengeTirisa, umnandi njengeJerusalema, kepha wesabeka njengezimpi.
Verse 5. Susa amehlo akho kimi, ngokuba ayangiphaphathekisa. Izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi owehla entabeni yakwaGileyadi. Verse 6. Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi ezikhuphuka zigeziwe zinamawele zonke kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo. Verse 7. Izihlathi zakho zinjengengxenye yepomegranate emva kwemvakazi yakho. Verse 8. Amakhosikazi angamashumi ayisithupha nezancinza engamashumi ayisishiyagalombili nezintombi azinakubalwa. Verse 9. Kepha ijuba lami ophele wamunye nje, ungoyedwa kunina, ungokhethiweyo wakhe owamzalayo. Amantombazana ayambona athi ubusisiwe, amakhosikazi nezancinza bayamdumisa. Verse 10. Ngubani lo olunguza njengokusa, emuhle njengenyanga, ecwebile njengelanga, kepha esabeka njengezimpi na? Verse 11. Ngehlela ensimini yamantongomane ukuyobona uhlaza lwesigodi nokubona uma imivini iqhakazile namapomegranate uma ekhahlele. Verse 12. Ngingakakwazi ukulangazela kwami kwangibeka enqolobeni yabantu benkosana yami.
Verse 13. Penduka, penduka, mshulamiti, penduka, penduka, ukuba sikubuke. Nibonani kumshulamiti kunjengokusina kwaseMahanayimi.
Isihlabelelo sesihlabelelo 7 verse 1. Zinhlanga kanani inyawo zakho ezicathulweni zazo wena ndodakazi yesikhulu. Amathanga akho ayizindilinga anjengemhlobiso umsebenzi wezandla zengcweti.
Verse 2. Inkaba yakho ingumkhele onqweliweyo, ongasweli wayini elixutshanisiweyo, isisu sakho siyinqwaba kakolweni, ibiyelwe ngeminduze. Verse 3. Amabele akho amabili anjengesichumu ezimbili ezingamawele entsephe.
Verse 4. Intamo yakho injengombhoshongo wophondo lwendlovu, amehlo akho angamachibi aseHeshiboni, ngasesangweni laseBhati Rabini, impumulo yakho injengombhoshongo waseLibanoni obhekene neDamaseko. Verse 5. Ikhanda lakho kuwe linjengekameli, nomyeko wekhanda lakho unjengobubende, kuboshiwe inkosi ngesiyendane. Verse 6. Umuhle, umnandi kangakanani wena othandwa ngenjabulo. Verse 7. Simo sakho siyisundu, namabele akho omabili anjengamahlukuzo. Verse 8. Ngathi, ngiyakukhwela esundwini ngibamba amagatha alo, amabele akho mawabe ngamahlukuzo omvini, nephunga lomphefumulo wakho njengama-aphula. Verse 9. Nomlomo wakho njengewayini elihle lihamba lehla kamnandi, lewuka ngezindebe nangamazinyo. Verse 10. Mina ngingothandiweyo wami uyanginxanela. Verse 11. Woza wena othandiweyo wami siye endle silale emzaneni. Verse 12. masivuke kuseni siye ezivinini sibone uma umvini uqhakazile nezimbali za uma zivulekile namapomegranate uma ekhahlele lapho ngiyakukunika uthando lwami.
Verse 13. Ama madragora athaphuka iphunga nangasemnyango yethu kukhona izinhlobo zonke zezithelo ezinqabileyo ezintsha nezindala engizibekele wena othandiweyo wami.
Isihlabelelo sesihlabelelo 8 verse 1. Sengathi nga unjengomfowethu owancela amabele kamame. Uma bengikufumana phandle bengiya kukwanga ngingadelelwa umuntu. Verse 2. Bengiya kukuhola ngikuyise endlini kamame ubuya kungifundisa bengiya kukuphuzisa iwayini eliyolisiweyo amanzi ompomegranate wami. Verse 3. Isandla sakho sokhohlo besiya kuba phansi kwekhanda lami nesokunene sakhe besiya kungigona. Verse 4. Ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema ukuba ningalunyakazisi ningaluvusi uthando lungakavumi. Verse 5. Ngubani owenyuka ehlane encike kothandiweyo wakhe na phansi komapula ngakusanga kuvusa lapho unyoko wayenemiyelo ngawe khona lapho wayenemiyelo owakuzalayo. Verse 6. Ngifake njengophawu enhlizweni yakho njengophawu engalweni yakho ngokuba uthando lunamandla njengokufa isikhwele silukhuni njengendawo yabafileyo amalangabi alo angamalangabi omlilo ilangabi likaJehova. Verse 7. Amanzi amaningi awanakulucima uthando nemifula ayinakuluminzisa uma umuntu beyakunika yonke impahla yendlu yakhe ngothando nokho beyakwaliwa nokwaliwa. Verse 8. Sinodadewethu omncane kanawo amabele siyakwenzenjani ngodadewethu ecelwa na. Verse 9. Uma elugange siyakwakha phezu kwakhe umbhoshongwana esiliva uma eyisicapha siyakumvalela ngamapulangwe omsedari. Verse 10. Ngilugange namabele ami anjengembhoshongo khona ngaba semehlweni akhe njengofumene ukuthula. Verse 11. USolomoni wayenesivini eBarihamoni wasinika isivini kubaphathi baletha kwaba yilona lowo izinhlamvu eziyinkulungwane zesiliva nezithelo zaso. Verse 12. Isivini esingesami siphambi kwami inkulungwane mayibe ngeyakho Solomoni namakhulu amabili abe ngawabaphathi bezithelo zaso. Verse 13. Wena ohlala emasimini abangane balalela izwi lakho ake ungizwise lona.
Verse 14. Shesha othandiweyo wami ufane nensephe nesixhumu sedluzele ezintabeni zamakha.